Kula bata to mwendo kama kawa, kona zote madem na vibe kama kawa. Tule leo kesho yetu atujui, weka kwenye glass ukipenda gonga cheers, lambiance kama kawa. Tusahau jana tule leo sawa sawa, mina pita kona zote na kata watoto wote. Umenipa na kanyabia, weka na galamia usiogope usiwaze, weka na karibia. Maisha biashara tushafanya asubuhi, nasema leo hii akianani kitanuka. Wasituwe na wana wambie kuna chaukucha, na chana wallet na kusanya mazaga zaga. Unapenda mama na unashindwa tuwa kufunja chaga, na hazipo huku staki ubaki mtupu. Tusha chana na vitonga mambo huku, tusha zunguka na kusaka pei. Leo siku yetu tusiogope bei, hey. Tusha zunguka na kusaka pei, leo siku yetu tusiogope bei. Tusha chana na vitonga, tunachapa nzima nzima mambo yako bomba. Tusha chana na vitonga, tunachapa nzima nzima mambo yako bomba. Hapa ni raha tu, tumetoka mbali hivi sasa tuko juu. Tulepata wanangu sio shida, leo mpaka subuhi na wala so mida mida. Weka pose, zikipanda kichwani na pandisha rupe rupe. Namuuliza jirani unaweza mambo nikupe. Ni mwendo wa nyaki na champagne kama kawa, hapa ni duble duble, mambo huku na kule. Mi niko fresh, nina vibe kama loto. Kipenda shuka chini unaweza kunyonga dope. Ata bango kilala wesi mama weka history. Nasema leo hii akianani kitanuka, wasituwe na wana wambie kuna chokucha. Na chana wallet na kusanya mazaga zaga. Unapenda mama na unashindwa tuwa kufunja chaga. Tusha zunguka na kusaka pei, leo siku yetu tusiogope bei, hey. Tusha zunguka na kusaka bei, leo siku yetu tusiogope bei. Tusha chana na vitonga, tunachapa nzima nzima mambo yako bomba. Tusha chana na vitonga, tunachapa nzima nzima mambo yako bomba.